yako nikitembea mwenyewe wasiwasi tele, nikitembea mwenyewe mashaka tele, nikitembea mwenyewe tembea kwa uoga, nishike mkono baba nitembee nawe, unishike mkono Yesuwe, ukiniachilia navuka, tembea na mimi masia wakue, nikitembea mwenyewe wasiwasi ko, unishike mkono adiwa Chandanguka,
unishike mkono Yesu, ukiniachilia sanguka, unishike mkono Yesu, ukiniachilia sanguka,
zambe na bibwele zambe na mikamwa kutikanga ite na kukwea mokozi na bibwele zambe na mapata kutikanga ite na kukwea sokyo tikinga ikolo nani mosusu nani mosusu akosali sanga. Naluki bipai na bipai na moni mutute Mbele kolo langa Kosali sungi langa Zambe na bikamwa Zambe na bibwele Nafuka mini boso na yo Sali sanga Nishike mkono bwana Usiniache Kiniache ya Tanguka
Unishike
Wale
Yese
Nakumba nishike wale
Usiniache
Ukiniacha nitazama
Unishike
Watanicheka
Yese
Tembea na mimi
Ukiniache
Tanguka
Iliamini wazazi wangu Watanishika alimwisho Walipo fariki, nikashanga Niliambatana na marafiki wangu wazuri Oh, walipo badilika, nikashanga Rafiki mwema Yesu, nishike mkono Ukitembea nami, nitashinda Penzi mzuri Yesu Unaejua kupenda Kana mi baba moyo we salama Kiongozi mwema Yesu.